This is a Vuma 103 podcast. Sisonala on Vuma 103 Drive.
Yeah, namhlanje sithake sibheke le ndawana yawo ama NPO abanye baba nenkinga yokwazi ukuthi hey usenze njani uma ngabe seku ukuthi ke sekuya endabeni zentela. Ngiyayikhokha ngikhokhe noma abantu bayitshela ukuthi akufanele bayikhokhe ngoba beyi NPO. Nakho ke ukubaluleka kokwazi. Okuqala ngikuthi uma ngabe ukuthi uregister iNPO non-profit organization noma iNPC awukwazi ukuthi ngenxa yokuba nesitifiketi nje kuphela ebese uthi exempt kwi-tax. Cha, lokho uku-applyela eceleni kuyena uSARS ukuba ukhona ukuthi uCommissioner of SARS ofanele akunikeze isitifiketi se-exemption. Isitifiketi se-exemption usi-applyela usunaso isitifiketi se-organization. Lokho kuhle sicacise ngoba abanye abantu baye babe nenkingana yokuthi ke le nto i-exemption le kusho ukuthi mina mabe ngine-NPO nje hayi senkulula ke angidingi ukuthi kube khona into engidila no-SARS ngayo noma nge-tax ngayo. Nakho-ke okubalulekile kumbuzo wesibili uthi ke kubaluleke ngani ukuba ngibe ne-income tax exemption. Kubalulekile ukuthi ube ne-income tax exemption kwekokuthi uma ngabe uzama unxenxa izimali, uzama ukuthola izimali ama-grant, uthi uzama ukuthola i-support, i-financial support, especially ku-private sector, kuthatha kube yinto ewuchukumisayo u-private sector uma ngabe bezodila ne-non-profit organization or non-profit company ene-tax exemption. Ngoba kwenza ukuthi uma ngabe bebekade be-donator, lokho kudonata kwabo ngezimali ezithize, bayakwazi ukuthi bese beyoziveza kusara ukuthi benze isenzo esihle badonator ekutheni ke kube ikuthuthuka noma ukusizakala kwabantu abathile noma komphakathi. Abese ke uSARS ke besethi ngenxa yokuthi leyo organization ine status esibiza ukuthi public benefit organization iPBO status, ngaleyo ndlela nenze isenzo esihle bese kuthi ke bakuphuve kanjani na ngalenkathi bekade bedonate kuwena, wena usebenzisa into ekuthiwa i-section 18A receipt, section 18A okuyiwona receipt oyisebenzisayo uma une-tax exemption, uyinikeze loyo obekade ekudonatela inani ezobe ibhalwe inani le donation yakhe. Sekuthi uma bese submit ama returns akhe naye kuSARS bese yasiveza lesi certificate ngeke ezokwazi ukuthi abe senxephezelwa ngasohlangothini lwani lwentela ngokwenza kahle kwakhe. Lokho kusuke kuyisincomo sikahulumeni sikaSARS ukuba asizakale. So ke ngaleyo ndlela ke uma ngabe sisiza abantu abanama NPO kulezo zinto baye babaningi baye bakwazi ukuthi bathole neyinkampani abengakazi mhlawumbe ukuthi bacabanga ukuthi bangakwazi ukusizakala kuzona. Baningi ke abaye basizakale kodwa kusuke kutheni ke umuntu uzimise kanjani nokuthi ke uzimisele kangakanani ukuthi enze kwenzeke. Sikhona ke ukuthi ke sikusize lapho kunenkinga khona ku 0837173343.
Sisonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.